Shida gani za kusonga wewe na ukakatana tamaa wewe wakati jina lipitalo majina yote ndilo ulilopewa ndugu yangu wewe jeni njao masikini ziki au magonjwa na madeni yapi haviwezi kumshinda Yesu Kristo ndiye Bwana na mwokozi wa maisha yetu we so sasa jipe moyo mtumishi zaidi sana uwe na hiyo imani piga kelele wasikie na Yesu akushindie mateso uyafikie na baraka zingie yeah.